Oh, Tini, Yohane, eti du baako, yefra asien yi mu du nwotwe, bepese mekin kan. Afi Betania ebe Jerusalem, ebe ye akwansini dunum, na Yudafo no mu pi aba Martha ene Maria enchen, se wo bi jam won, wonya no enti. Afi Martha, ebra oti se Yesu eba no, okushia no, na so Maria de, otena fie di. Afi Martha katre Yesu se, Ewurade, se wo ha, anka me nua bea manu amu. Nanso minim sese sempo ujara obebisa no onyankopon edebema o Yesu ka kire ne se unya beema ne be sori bio Martha ka kire ne se minim se obe sori bio owu sori mu eda idi akire no Yesu ka kire ne se mini owu sori ye ene enkwa de oji mi di no se owu nkwa obenya nkwa no biara oti ase no oji mi di no owu da udi ye di. No, I can say, Annie Erade, the Giddy said, when he Christo, when you come on ban, ah, all ba, yes, and no. Watch that, sir.
Then, when she had said so, she went her way. A brow cancer, no, or call Nickwine, secretly saying,
Oka friend Maria, and you know, Kukum, and okay, say, for the self for no ba, or fro, or swagger, Sisa, and same you should be our Yakumem, and a G. Ebra ye atwen wo sei sei wasem wakoa ani asem tri no edi ni nyina ahye wo nsa wo Yesu Kristo edi mu amen wo betumi atenase
my purpose
bo ta ye me de wo ha ni se me bo modin se mebo anyankopon krofo enye mpan bo nko a ani se ye de ye nsa ebegua yare fo so Nembo mse obetumi ahunu Yesu Kristo ewo ye ntem onyankopon ba no ewo ye ntem
e
kasa na di afa asem ti ho afi Yesu bai eno ofre afi sabre ya ayere kasa fa ho na eye ayere ho obre pa de okin kane asem no ewo ye na ruade abrabo mu pen ye hunu se na oye adamfo kese e de masa abare mai Lazarus na oye Joseph akurakiri no ana se na wa free ho ana wa betna Martha Maria ani Lazarus nchen na wa ye namfo kese wa ye na otiso osefo e de ma won adamfo pa na oye normal kitinkiti bi e ma no hye atade nwusuo e ma no hye gidi o kire sa na wa pam opam bo mu a wonka ensi animu na afi na wa ye normal ama no ifi se na wajinudi na na eye won wadiadi na wahunu sa na wafiri asafunu mu ene de akeka ho abedi na chi na eno ye ade akese e wo saada no a eso asuti betumi aye owu se obefiri mu nanso Yesu sa onipa yi a odinam se de wo kire no e tete won asori mu na oka ensem money e fa asofo ho ene de akeka ho na waye o how kese ama won odwene sa na na empo de wopae mu efa no a ebe ma watu afi siadan mu e na afi te wofi asori no mu a wo susu se unni enkwaje se na wonka won asori ko no mu baako ho a e te se farisi saduki anase bibi enkwaje bia enni ho se wo enu akiri a na se wo tumi a ensafo ano na otumi pamu efi emu se wo ka eno eye wonka sa enya wanwa se Yesu kan se mo bodi mo atete sem ase nyankopon asem wohu na afi e koso bio efi se ye nyina nim se abakosem esi ne ho so mprepi na eye awrefo se ye ka nanso wo hye ho nkom se ebesi so e na asane aye bio ehunu se na wo nwene ade papa emfa Yesu ho emrepi enkrofo pese obu onipa oni won enye baako no aten ese se ye yesa debetimi ne ye ho enye adwene nanso ye ye nanfo se mentumi ene onipa enye adwene na because so edon na mebo mpa ye ma no na me ne ne enye adwene me ne no a ye gina kresem no so ene nhunu mu papa ene me nka hwe enkyre no pepese ebru biara me ne no enye adwene adamfo efisa me don no ena me mpese no kure ni obeyira na esese eya ade kro no a emami yɛ mpɛsɛ yɛ bɛyira na ɛsɛ sɛ yɛde adwene si deɛ asɛm no ɛka so yɛ ma asɛm no ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ yɛasɔre gyidie anaasɛ yɛadwene na mmom deɛ ɔka onipa biara ɛnkyerɛaseɛ ɛnka ho gye sɛ deɛ asɛm no ɛkaeɛ anadwo foforɔ bi meyɛ biribi a na ayɛ sɛ abususɛm megyede sɛ na ɛyɛ asɔfoɔ anɔpadidie anɔpa foforɔ bi mede yesu ɛbɛgyinaa asɛnniɛ meka sɛ sɛdeɛ wɔyɛɛ no akane no saa na ɔyɛ ɛnɛ nso ebia ɛbɛyɛ papa sɛ mesusu bio kakra sɛ yɛwɔ berɛ a afei meka sɛ ɛnnɛ yɛhunu sɛ wɔ luta asɔre mu nsakyeraeɛ berɛ mu no ɔno ɛwɔ saa berɛ no mu no ɔkaa sɛ ɔkyereneni nam gyidie so ɛna ɔbɛtena ase onipa a ɔgyidie no ɔno na wanya no nanso yɛhunu sɛ wɔ mu bebree kaa sɛ wɔgyidi na wanya no wɔ ɛna no John Wesley sɛ wonya nhyira ɛtɔ so mmienu a wɔfrɛ no ahoteɛ ahoteɛ nyinaa wɔ ani gyeeɛ ɛna wɔteɛ mu obiara teɛ mu wanya no nanso wɔhunu sɛ wanya no wɔ mu bebree teɛ mu na wanya no pentekoste nna no mu ɔkaa sɛ afei akyɛdeɛ no asane aba honhom no mu asubɔ deɛ ɔkasa kasa foforɔ no wanya no yɛhunu sɛ dodoɔ ɛka kasa foforɔ na wanya no enti wɔka sɛ ɛyɛ honhom no aba deɛ ɛteɛ ne no oo daabi ɛnyɛ honhom no aba christian science ɛwɔ ɛno baabi a ɛɛden ɔdɔ ɛyɛ honhom no aba afei na wɔwɔ ɔdɔ kɛseɛ ɛsene obiara ɛna wɔpo yesu kristo nyameyɛ ɔfrɛ no odiyifoɔ kɛkɛ ɔyɛ onipa biara wohunu enti ɛno ɛnyɛ ɛno a moma memisa asɛm kakra moma yɛmfa yesu ɛnyina asɛnniɛ na onyankopɔn ɛmfa nkyɛm sɛ meeka yei afiri apa no so nanso merebɛtia no sima kakra sɛdeɛ mede wobɛba ɛhan no mu wohunu afei manya mɔ nkurɔfoɔ yi wɔ ha anadwo yi merekasa akyerɛ mu me ɛyɛ ɛda foforɔ a ɛwɔ yɛakyi ɛberɛ a na yesu a ɔfiri nasaret ɔwɔ asase so maba mo nkyɛn ɛna me ne mo atoato adwene atia saa barima yi yesu a ɔfiri nasaret afei yɛn nyinaa ɛnim sɛ onyankopɔn ayɛ ɔdɔ twerɛ kronkron no ka sɛ ɔyɛ ne nyinaa yɛ na ɔdɔ no honhom no yɛ abodwekyerɛ ntoboaseɛ abotrɛ ɔdwoɔ ɛne deɛ keka ho ɛne ɔdɔ afei mereka sɛ mepɛ sɛ mebisa mo biribi yɛbɛfa deɛ yɛnim kristo ni monhyɛ saa mo sɔfo panii ne nananananananka nso a ɛyɛ ɔsɔfoɔ na ɛsɛ sɛ wɔwo no firi lewi abusua no mu na ama wayɛ ɔsɔfoɔ yɛhunu sɛ afei ɔnyɛ aberanteɛ te sɛ mo ɛdeɛ na ɔyɛ ɔde ne ho bɔ afɔdeɛ ɔwɔ soro hɔ ɛresua asɛm no nyankopɔn asɛm no ɔkenkan mu adekyeɛ ne adesaeɛ adekyeɛ ne adesaeɛ ɛsɛ sɛ ɔhunu asɛm biara asɛmfua biara a ɛwɔ bobɔ nwoma no mu ɛsɛ sɛ ɔhunu agu ne tirim ɔno ɛsɛ sɛ ɔhunu biribiara a ɛfa ho na afei ɛno akyiri no ɛberɛ a wo papa ne wo maame ɛɛware no hwan na ɔka wɔn bɔɔ mu sɛ ɔkunu ne ɔyere ɔsɔfo pani nyame mu no hwan na ɔbaa wo papa nkyɛn ɛberɛ a na ɔhia biribi na ɔde ka wɔ n'afuo ho na adefirifoɔ ɛɛba abɛfa hwan na ɔgyina n'akyi ɔsɔfo pani ayamyɛfoɔ no hwan na ɔgyina wo maame ho wɔ dan no mu ɛberɛ a na ɔrewowoɔ ɔsɔfo pani ayamyɛfoɔ no hwan na ɔba wo nkyɛn ɛberɛ a woyare na ɔhia biribi mosɔfo pani ayamyɛfoɔ no hwan na ɔhyiraa wo na ɔtuu wo hyɛɛ nyankopɔn nsa na ɔtwaa wo twetia ɛda a ɛtɔ so nwɔtwe no mosɔfo pani ayamyɛfoɔ no ɛberɛ a anka wo papa ne wo maame ɛregyae awadeɛ no hwan na ɔsane de wɔn bɔɔ mu ɛkura wɔn bɔɔ mu mosɔfo pani ayamyɛfoɔ no sɛ ɔhaw bi ba mo mpɔta mu a hwan na ɔhyɛ ɔsɔfo pani ayamyɛfoɔ no nokorɛ ni afei saa ɔsɔfo pani ayamyɛfoɔ yi ɛnim sɛ twerɛ kronkron no kaa sɛ nyankopɔn hia adwamma a wɔde bɔ afɔreɛ mo mmarima no mu bebree ɛyɛ adwadifoɔ enti monnyɛ ne adwammaa ɛnso onyankopɔn hia adwammaa wɔyɛ adwadidan ɛwɔ soro hɔ wɔtɔn mu nnwammaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwadifoɔ no ɛbɛkɔ hɔ na wakɔtɔ bi wɔde abɔ afɔreɛ ama wɔn kra a onyankopɔn ɛhia ɛdeɛn na saa aberanteɛ yi ɛyɛɛ wɔfrɛ no yesu ɛhe ɛna ɔfiri baaɛ wɔkaa sɛ wɔwoo no ɔbaa bunu awoɔ hwan ɛna wɔate saa nkwaseasɛm yi bi pɛn yɛnim sɛ ne maame ɛwoo no ansa na ɔno ne yosef wɔrewo wɔn anaasɛ ɔno ne yosef ɛɛware wɔwoo no afei yɛhunu sɛ ɔno ɔwɔ di mmɔne nkiteaseɛ no ɛkuo ba krataa bɛn ɛna ɔwɔ sɛ ɔyɛ nyame nnipa a nkurɔfoɔ bɛn ɛna ɔde ne ho ɛbɔɔ wɔn berɛ a mo asɔfoɔ suadeɛ sɛ ɔbɛhunu saa asɛm no ɔno ɛna ɔɔba no ɔtete deɛ wasie mu no wobɛfrɛ wei onyankopɔn nokorɛ ni daa bi afei ɛda no ɛberɛ a mo sɔfoɔ no asi saa beaeɛ hɔ ɔno na ɛhɔ na mobɛtumi atɔ afɔrebɔdeɛ no ɛdeɛ na saa aberanteɛ yi yɛɛ ayamyɛ ɔhwee ɛka ahoma bɔɔ mu aboa nwoma ne asaawa ɛna ɔhwɛ nkurɔfoɔ no ewa bufuo mu butu butu saa apono no ena ohwe won fi ho ena mo fro eno honhom no aba ehwe won ewa bufuo mu na onhwe o si nipa no kwen se wo be som Yehowa ojadini no pese wo som no onye ne adwama ena okọ hokoto obi na odane butu yi ena otutu yi ne na ewo wo won ena opam won wan ena wo honhom no aba ho wo asem no mpo wo masa asem no ayi no wo masa abre no eno ene sa abre no so adanse Luther enya ne bre so adanse Wesley enya ne bre so adanse Pentecost enya ne bre so nanso ye wa bre foforo mu sa no ma ne ye papa nanso isa abofra o nsatia ani ene ehene emu eya kakra esese obeye nipadua esese obeye akoda a wani afi wa wono owo kra nipadua honhom otumi kuka ne ho afi we hunu se ye nyina yesu akiresa na kakra bi eya wona oyi won ma enkwa na ene hunu no enye nipakuo ti nipakuo no ntumi nya ti se kaifa nipakuo no da aden na kaifa betumi afre omamu ni nyina abu yesu fre kakra bi na enye bi na enimu no empem ahodo empem ebra oba asase so no ofa asase so na won humpo se na oha sa ene beye bio obeba won a wafre won amankwa no enchen oni won a wafre won amankwa na orinye eye na djuma se obeshe eno afi ye shenen so se ebra ofi asoro ho no na waje no adi biara na asem no aka fa ne ho no ono ena owo ho no na that will be ofi won fie especially meka safa eno ma miensa ho yesu afri ho owu obai na anidaso nyina asa pese me kasa fasa eno ma mi ensa no ho sima kakra bi na yesu afri ho na ebra afri ho no oha obai afi ofri won chen kwa ana se ofri ba bi a wote a na oha ena mkwan so yesu afri ho a na satan enya pono a wabi na wa afri ho ko na ofri wa pe ena owuo bae ase yesu kwa owuo bam se woni me nya entity mu a eyo owuo nti owu ogbamu ebra yesu afriko na owu etwentwen Lazarus na afi ono ena wogi no die ena wodo no ena wasoma ko ne ho te o mebo mpa ye ma Lazarus efi se na wahunu ena wonim se onim yankopon se biara onyankopon mata akire mu e wa akire ho biara we bi se onyankopon sesee no onyankopon ebeye ohunu se ono ene onyankopon eye baako ono ene edon no mu asem no enti ohunu sa toni se te otumi no ni hie a nanso na okọ na wantumi anya no na osoma ko frẹ no na se anka obeba no okọ akirikiri na afi osoma ko frẹ ni bio na se anka obeba no okọ akirikiri to da bia yentumi hu de nti a sa na oma yi esie nanso tresam no nkan se eno ma nyina di bua wana odo nyankopon onim dia oyẹ te otunche ni na ase a ninyina aye onim die oyẹ na botaye bi ewo ho ihunu se okan wo ohotini yohane etim enum imu dunkun okwe no kura me kaachira mo oba no entumi nya hwee wo no ani mu gidiye wo hunu agano se oyẹ na agano aka kye ne se onko na onko ena kakra ena no so ye chiri no afi okan die okan ye no se ya adan fulazo ada ena okan se eye waye ni yi okan se wawu na munti eye me desa na mini ho efi se na wo bo modin se obenya no na wako ni nche akosa na yade ana se waka die sese wo ye nanso na onim die sese wo ye enti na waye ye na wa shere se esese oye pepepe tina baabi se wo she no nso e wo damna no ebra o sane baaye no ochire sabra osane baaye no ana obehunu sa efie no na ni da so nyina sa Lazarus wu don bia na wo dwene obetumi aba ha obetumi aba ha obetumi asane aba awiye no owu ahome efie ni mu Pray, a cochin were drew, a chimoga, a funeral, but the United Children, a busham, and was shan were drew, and what did not told Amanamu, the Obuoto Amanano, and now a yawn, a mamre, that you will see a roof for Sa and Nanumu. Amana, or two form, a bia, a warboom, and what you Obuo Akatano, and no anyone, mamre. There, the kind best name, there, tossing you no best name, there, tossing me and Sabbath name, there, tossing my best name. No Nipan air product that I would damnano, a bia, and a bogum. And no, it didn't, sir. And only a dear, a dikaya, a bugumu, a hene. Now a product that, nay, the Honama Sanico do Timu, I was asking, and I said, oh, Sanyako, the cry of the moon, a bear, and then I come to you, a cobble. Then it has swore, sir, your best son, your honey, you, I was, sir, and claim, and you na, assa. I say, a brandy that's so in our son, our chain, a bia, no, about a dead dikai, a dear tossing you, Gabby, I feel well, woo, now on my, I feel not nip. Pray Abba. Break a collection of the Bible. How ever can I say? We are not our bonting. Martha and all our bonting. Yes, you bear me. I was out drunk to Mumu, a brand and that's thrown in our son, and none a bra or tabba, Umu, or ba our bread to Mumu. I feel I use a preho. I feel shake. Oh, bye. And our friend Martha. The Nimpa, and the other swaffle for a bye. And found us an Aberman will empo the Nimpa, and the other swaffle for a bye. Hey, dear, what's your hand? I do, Madame Fu, and we are four a yuama, who are to cram. My idea, Ebia, what's your cognum? What would be a body and a penny? I can say, and it has so any home mouth, cast from a one on ama a bar who don't pay no a pop, and don't you what you mean control with you? And I said, oh, but come on, I say, oh, dear, for I can say, over to me a cop, see my BM. Oh, and any papi or walk of cram, any TV, Ebia, when it has so a dear chinny. Na tell Obi a follow up a mo. Nanso, sir, who an impa, and he said, who knew yes, who pissed an impano, Eddie, and it has swaffle for Eba. We bet to me a bonny dean at law, maybe an hour ten and Canada. Nanso will be in cassette, meaning baby a sorrow or Dina Copon D, or Pompaya Maya for, and Tanso after we be who say, I won't, and it has swaffle for Eba. Yes, sir, Bribia was I don't to Numu, and no moon of Rebecca Bribia for home, or Becca yes, who wants a match law. Na nimpa edi emi da swofo flo eba ma enya de kono anaji te de yeye eda no anaji no te ye hunu sa asemo a wadi hu adanse a etrechi ye bia no eda edi na wachire mu se sa yesu no a otuna asim finhia aprema hankon abesene no a wuwu e wo calvin no soro ye da etoso ni ensa no na oyi no ho etre sa asianfo na obue won ani na o se sa abo edi ma enne owo haya na di e wo yan nim se se a shamu, so I did a saw a brain nipper, and it has awful fro a tea in yam. A beer or be can say, as a fanaya, we see Kakra, the ya, and so papa bia, a bear bosumica cranny, the ya or sobo, I had to say, obliged na falcon, and I said, beautiful fro, you're quite sorry, a keke, na ya tunyum. Na ya tien sam kakrabi na ya sanko ya chi en so perfume wa afi ti frasia e ya wisi ya afi na yesu aba ho na wa ya yen foforo odi bibi foforo abrenye oho ebri bia se obeye sa eni da so foforo eba se yesu eba mu a nimpa Eddie and it has swaffle fro eba. Now, on himself, on the side, and couple of someone I've done a dino. Now, who's Sabreno? And I say, sir, and Tisad, and called that swa, what it is so no more, and called that swa, I was sorry no more. Now, someone who's Sabosha Samono, no, who's Sabosha Samoa, what done with ye, and now, on himself, on the side, as some Tiasifono. And the brother of Tim was Samono, now on Faho and a Dubua, Ocasatiano, a dear Bio, who quick on in chain and what Jesu said, you'll bet me. Uhunu, na onim se, ono ni asemo a adadi no. Akinye bia ani ho, nanso de na waken kan fa Elia ho, e woni namu. Afei, na oyo Nyankopon asemo a adadi e wo saada no mu. Na oyo difo, na Awurade asem e ba odifo no nchen. Na oba bi wo ho, e wo abofra ketua bi a, onam ehira so e de ma no. Na odifo no e de ni hira no, e na onya abofra no. Dakru bi e beya don du ba akun, e beya se onya yade e firi owia mu. Na onye ne papa apue ni nam. Kasa, a yasa, or Cassa, a idea, when you're free, we are moon. Then so, Frasia soon, Mitri, ebe don du ba kun e wa de chie mu na o wa akwa bi papa no ye te onfa no kofi o da ne ma ne sere so e ko si awia na yade no e ko soro na e ko soro na awia ye no owui na afi te anka na ba mu bebu no ono na afipamfo enna beba abetiatia mu adi akone aba no e bom sa ma mi ye a on hi hi mu no ne ba no awu ofa no e de ne ko sa e dan ketu ano ana wa siesia mu odi fo no ana odi ne ko tu ne mpa no si e te se e no ka kire akwa ne se ti se no ma ma na kotin na enu na ko si se me ka kire o se jina o me e no ye ni nibra ye de ka sa ne a jini die sa da no abesene wo ma yan ko so e se se ye duro ho ye wo aduhia de Enunti okan se odi ekowani na ento obu ase ekosi se mehyew na okoy ekosi se odru Elia ho Elia se oye nyankopon nipa no onti se Kristo Kristo eni made anyina ofise na oye nyankopon Elia eye nyankopon ni friend enoni Kristo a ewo Elia mu na enoni nkransam a ewo edon no mu ofise Awurade asem a ewo sa edon no mu ewo sa odifo no ho sa adifo no nyina emma ye ene Yesu wo mu biara e If we just a full aircraft, if we in the Tabana Adiasa, Babira, now, yes, Christ to etch leg, Sanso and Amosi, a year. David, or Tibeposo, so Hina, Apuno, or Sue, Essence, our Punti, Vicia, a hammer church, David Bano, and so at Tibeposo, and no air Christ of home, Mama, now a word David, now or no, me, or ye, maybe a new David in Hini and in a sinny, and don't see a snap upon us also. Ohina wa puno Jerusalem Jerusalem and pray and anka me pese me boaboa mo ano se yakoko ba tan boaboa ne ma ano ene ne ntaban ase e den ne no e ye Kristo e wo akyire ho na e ye Kristo a osu e bra David tura nwom se me nyankopon adenti na waja me se nwom pe nyina wo hwe me wo hwe me nan ene me nsa wo hwe me ntoma mu efa wo bontonto e wo mata ade aso e no e ye Kristo a okasa e wo David ni I know you're not great. Or only a Samoa Adadi, Christo Abai, a Bessel, no man, a deformer can home and Samno and Matt. If you said, not a Samno, I will a deformer a ho. O Cansa, I will run a gradis Yanomo, that Obai, a Bessel, the Nat, a deformer can find a home on Matt. If you said, not a Samno, India. Eyo nyankopon di fo saa dan no so asem enti sunam ni ba no ene saa odi fo no tenan ekosi se oba aye no obeda o nyankopon tu ni no adi no de no to abofra no so na abofra no eba enko no afei na mata ahunu ye ewo msa na oye efie adwuma ene bre so ehohoro enchansi mu ene de akaka ho nanso eho ene o tire nsu o tire de na ewo ni mu pa ofra no entem a se na o nyankopon wo Elia mu a na esese onyankopon ewo Kristo mu if you say na wa kire se ono ni sa onipa no amen me pesa sa evita so no okọ ni ho na esese okọ ni ho na ohunu wo ho ebra odu ni nten nten afi mu nkan ohunu se onsachrada se onyankopon ensachra ni hihye eda se na owo Elia mu na otumi nyane owufu a na owo Kristo mu na otumi nyane owufu ewo mu se na onye efi se eye nyankopon kro no a ono nso ensachrada oyo nyankopon anaji se de otie da oti se de otie enura ene ene dapem onsachrada na onim se sa ewo ni mu monhwe osi maka kra bi no otire ibra o ka bi bi tie no efa ni nya ba ma no O kan se Awurade me gidi se wo ye. Ana o kan se mini owu sori e no ene nkwa no. Se wa wu mpa obetena si. Na obiara o ti ase e no gi mi di mu. O wu da. Mini ono ni mini nwa na owo enchechira ehie no mu. Oni Mose. Mini owu sori e no. Mini nkwa no. Mini fashion no. Me da sora e yo no. Mini owu sori e no. Ene nkwa no. Yo gi mi di e no. Se owu mpa obetena si. Yara o ti ase e no gi mi di e no. O wu da. Awese mu kese ye a onye aye akire no. Se ono ni bosye asem no. Ebra o kan se se oyo difo no. Ontumi eni atro. Enunti ono ebra o kan se mini di e mini no. Mini ono. De oye owu sori ene nkwa ka se me gidi se woni oba ko no onyankopon ba no a oba wiase no ewo musa bi ni abarama no awu a wodi no atoda mena mu ono ni nipa dia no a process e nanso se se mpo de wo ka biara no ebe ba mu eye They know penny now, they say, but she say, oh, can. Amen. Oh, Martha. You were here, and I did. Would you can someone? My quano, I bet Tennessee. Would you tell, sir, oh, can. Go back to me, I bet can't say, sir, oh, can, sir. Then so, on one, Cassani. Oh, Yankupon, Brenia, Fra. Tell you, bet to me, who not yet. Sir, oh, no, I want a nimble mono. A cansom noir, a bribiara, a dead. Okay, sir, you will be so Yankopon piano, Yankopon de Baman. Would ye, my mintier, no person cansom, ye no person tiano, would ye, my salmon, ye na, oh, yanina, and you know, a yes, sir, oh, tiano, am our cassa obey. Na, and Cabellano, why? Nancy Monsha, and now, and if I do not, a general yashano, not as I said, Ujina Damananeho. Oh, man. So, Gidiamu, when you go on, I will be ye, Ningina, be ye. What do you try? What is so bed do, Damananeho? Senor, so I go bet you, I am an worker, and Pobra, now on ye, and it has won ye, Asa, Bibiara, and ye, now a whoop, what pro our Damanamu, Nancy. Tianusa oka e de na opinion a ene no afi ebra oka se mini o sorry ene nkwa ogidie afi mo sha ne nsu se na esese ogidie entumi nye ho edi ebra o ti se oka se mini o sorry ene nkwa e wo wupa betna se biara o ti ase to jimi di no onwuda oka se ogiye edi ano aka se ani erade me gidi se wono on yakopon ba no a o ba wiase no me pesa me maka ye pen e beti mi agina bi o sese en chere kura na me kasa kire o ba bi na o ya sori bi a me bo di e break akra abesini ni a onyi ni sana o yo yakopon mi nya me ye oye odifo keke onipa keke oye sa ukraine oye sa ah onyankopon eka ho hwe oye ono a wada ne ho adi yesu edi di padua no abarima no onyankopon ene de na otini mu na onyankopon e woni mu oye onyankopon onipa oye onipa enso oye onyankopon a wada edi e wo honam mu se yehunu yesu a yehunu onyankopon eno ne de oka aye se wunu agya no a twame wunu agya no a efise oyi no chire efise ono ene asem no amen ono ene wo ho mfiti ase no amen ofre adi fo no enyame munim sa oka se ofre won enyame won onyankopon asem ba won chen no ade nti na mutu ibu no fo se maka se onyankopon eba ene no efise asem kro no a eka se obe wo ho na eho ene asem no adeadi ebio na oda soa anyi ni sa oba yi ka kire mi se betumi a kire wo oka se me pese me tie wo se wo ka asem no nanso ade aba ku bi wo a wo ye ma no bro so dodo eye ano eye den oka se wo ye hyehye e wo yesu ho dodo oka se me woni za so se ye owo tia mi nyina eno no te oba na oka se me ka se bi woni da so se se de obetumi nyina komfo a obetumi anya e wo mi mu no eno no me ka se se anka me wo te kire mampim du a mentumi enka dodo o me de ye oyie oka se nanso wo ye no onyankopon me ka se oyie sa na se te onye sa de a ene na oyie daada fo kese pa ewiase anya pen oka se no yo di fo me ka se no yo di fo ye no kre onyankopon di fo asam no maye no asam no eba odi fo no ho no ene ma no ye no odi fo nanso ono na oyie asam no emaye no kan se beti mi a kire o kan se wo ye no yankopon be kan se no yo yankopon e no kan se ontimi ye yankopon be kan se ono nanso na oye o kan se wo di tro kunkun di be kan se mi gidi o kan se me kire o be do wa wo tro kunkun no se na onye o yankopon be kan se ye se tro kunkun no e kan se ene magia di ifi se mi gidi se asem no e ye no kre o kan se e firi ekwan no so ko du lazo damana no o kai e bi wo ohutinu yo ana etudu ba ko ka se nokure ni mekai mami o ka se eye afi opan no so no osun to kunkun no ka se osun e ka se nokure ni to kunkun no ka se osun e ka se e be da no obetunya ni onyankopon na wasun e ka se na oye onipa ene onyankopon me ka se ani ewura wuri uhunu na oye onipa okro a woni won a wo osun no esun eno ye nokure oni won e di awe ho na oye onipa nanso e bra o tin ni nipa dia ketu amremre enu mu o ka said, Lazarus, sorry, bro. Go nipa, wa wo. And then I sorry, na ni na so. And do your beer or see nipa. And do your nyankopo or wo nipa mu. Why no better ni anyanya o wo? This o nyankopo. Ono ni o wo sorry ene mkano. Eya no kure. Sa anajo no ewo epo no so no. Ebra no owo ho. Wa bre. No da ko bo no achi. Baby, ah money pin du akan tam so be memo sa anajo no. Na sa ko do dada aketo ano e dane dane no ho. Ate sa to a etria eda epo. Ah hum ebo. Ehom money no susu se. Ye nya no se se. Wadahati, yaba mimo onyina. Oh, ayonipa, wabre. Nansu brao, sorry, prekono. Omani, nansu tia kundu anu anu. Emo, shesu, no, kase. Mwa anu, yekom. Na emframa, eni asoche anu, etie anu. Eno, eye die, esini, unipa. Brane, ekom, tenu anu. Na, oyonipa, upubepo anu, so, esani. E, chichepa anu, ubi, anase, bidia di, anase, bobebi, ewo, di anu, so. Nansu, ebra, ofa, apa anu, enum, eni, empatani, enum. Na, enipa, mpim, num, di anu. Na, eno, eye, nyankopon, wa, owasa, unipa, numu. Eya no kure. Oh, nipa bia osumbo ejisadi. Enyo mtrafo no nyina ejisadi. Enya nwanwa cha oba akotre se otiase no odo mi. Ena owuo oje mi nkwa. Osie no ofa medani eko atimiti. Osori ye no obu mebe nkwa dada. Dabi oba. Oh, eni muonyam da. Edi peronet. Onu anenyom ensoton. Dakrobi. O titu o hon konkon ensha swasi. Efa atre dia. O tre. Eni tre enyom. Bra o tre. Mweni enye yesu di imu tumi eno hon. Muma abofon kutu emu tubu tukom. Mumfa adisi abotre numra. Muma nabotre se adye nina mu eradi. Aleluya. Nukweni. Enu ni die ye jidi se na oye. Ani. Ora. Na esese o jidi entumi enye honu edie se se. Efu. And they are for Agneno. San as I saw did ye and to me your honor edie. Tell Benuno and Quaffo Fro. Who say Benuno, sir? Bibi Essi. So, oh, no, sir. Oh, yeah, assembly. I pay Nadia and to me and your honor. I bet you, Yaho. If you say, oh, no, bad, dear. Now, it is not Bibia, what can it? Now, Diana, Yaho, am I one or to me, GD? And only a seminal. Nancy, dear, and to me, your honor, a daddy, a briar phone, young coupon, said ye, Nassam et ye, Annie Ora, tell your phone, young coupon, said ye, Nassam Tia, and Mama, and to me, your honor, a daddy, Tonya, and coupon, Cassa, a bear, who are you for, sir, a seminal, that shed ye, and to me, your honor, say, Ayaho. Ebeyeho, pepepe. Enso shenon su. Empo nini na amuno. Oka se. Empo se se. Erade. Bibia ube biso onyanko pon. Onyanko pon beye. Na oni mse obe tumi enya sa asemu. Afrini ho. Ye na ese se. Oye nina neno. Se obe nya sa asemu no. Ane. Na eye ni donwa e yesum. Ena yesu ba e no fre. Oh, bibia. Kuhunu ye enye. Oh, sorry. Oh, my dear, baby, assume don't buy and be and come home. A baby, you know, but maybe our honey didn't do you. Do for that down one or what's your kumumumo, a mubak. Oh, you're the Pacassia or Dor Edimara. Now, I had your Nimina. A certain apprehensive Obehu Huniso, sir, a brew. So he said that would be a catcher and young one said, Annie, or not one catcher and move. A hey, and I will call a certain or can say, oh, man, antinanti, and a midi, a conia, but I was asked. So, or can say, why don't I call your boho? Obiara nti so ono ewa asase so oyo nipa odi mu oh oka se no kure wo amane bibiara wo ye bibiara ma no kure ni oyo nipa kese na nso ma menya no ebre ba ko mesi sanwo mo no mema no adome wo ewo wani oka se ontumi nye eno ni na hotoso ewo ogidi ni mu aden oyo da oni awiye oni ma wiye fri ahyase na onim sese tan ontumi nye da efri se ono ene asem no na onim die yobu ebeye afi Kai Yobu, or the Pompo Buno, a cumin, my FIB, I know, a Pomodinasta, and for 1 hour to send a rear by. One to me, and yes, she said, Oh, Buno Fox, saw your bonny Eddie. Now, upon you, be blue, Babiana, I am a Hunupa, as a sound ram and Hunumu, Eddie can, as a sound blue, Rabbit Moa, a yellow quino every year. Yobu could do a quino every year, a brow cast, and no me and a dower woman, a more year and shrimp, now a Sunny and Shana, and my one more thing that was Salmon in Hunumun. I think, yes, you buy. Or say, from and or can say, Hunu, Sir Olipa, and Shrenu, a coffee bill, a store bread, the other for more, a sorry bill. enam nsuo ehwanti ohunu enua nyina enkwa se esan sori bio na so kan se onipa de obia ho ogya ne ho memu na wo hen na onim se oyo onipa wanyini o kan se ne ma be chaadu e wo ne ho na ohunu o senka odi be besie e wo damena mu na wakura me e wo huntabia e ko si se wo bufu e be fi ho yibre bi ma me na shami ebrebi ye koy na erekosusa e kasa na wadrum na mani hunu awieye edien ene besie ha ha tenase osane ba nua ho enhwire sane ba ebio yudara aka esan ba nanso onipa bia ho na wagya ne ho memu na owa mani hunu mu na onim dia beto no e wo sabre no mu ebra wo yesa no afre yesu bai yankopon edien ne kire wiem na ohunu yesu se oba e wo enna awieye mu sa edon tum no mu bra Le yiri kan se tumi onyankopon na wu nanso o kan se oba o ka sati se oba jeje ntue Awurade na ode ma na Awurade na ogie enhyanka Awurade din empo ni yiri po no na sori po no obia po no wo sa e don tum no mu no ano onyim ba bia ofi ho akọ no Yesu e bai I feel a tiamu, minim semi dima fortiasi, then now we are no, a betina sassu, then post and soon soon as semi nipa via ya, or me huna mu, and a mehuno on your uncle pon, or not an a mehuno amami ho, when it don't to no mono, I feel, yes, you buy, Annie, Mercy. Mose de e don to no by a man wo Israel na o ye na juma pepepe o sia o nyankopon wo nchechire mu eho e no kan se mini ni amene o ko ene ya ne ene yambre sua ya hodo ni na kokon wo pese o sua na juma ye nyina mu no na no kure no mu e ma o nyankopon awie ye no onya Israel e ma wo gidie na onu na wetue afrim Israel a okro okko bosi asase no so be bi onyankopon ka se wo be so me e wo sabe po yi so enu enu onyankopon asem Mose ni msa esese okansa okosa abe po no so amen onyankopon e ma okansa faro bia ntumi nkum no ho mani bia ntumi nkum no bi bia ntumi nkum no obasa abe po no so amen hallelujah na nya nya me so atinka Oh, cause I be calling so, sound so, and I have one young command so airport and more yamu, be better in that into me and in a young, there be all right. When you come on every dinner, someone dance him and found it, Bessie, set your biara, or coye, Annie, or no quan so, I oyen a juma pepe, or nunye, or Bessia, and upon him. Oh, tie, ana, o ti, de debi, ewa nechi, eye dien, paro, nti asena, ewa, empimu, eba, eshe, ankutadie, eni, e jani, nwoma, ebe, chafa wonsu, na, we tie tia wonsu, epo koko, ene, wohono, ama, wati wonho, dien, eno, ye, ye, oko, ama, ni hununu, na, enkrofoni, ina, e tia tia, oh, ye, nti, ni, mfrimu, faro, be, kumye, na, jambe, ure, ura, ye, mu, ye, mokra, be, uwa, wasle, yisu, mose, sing, oh, nyankupon, Afe Yesu bai ho na oyo jafa dun e no kure oba fom e no be sane ono ani aman hunu no ntam amen ono ni ye ntam dinafo ono ni ntam dinafo amen ntam dinafo e ho e no ogina ye ogina ho wa ye esum aman izremfo wona wo be bo modin se wo be biribi afa ho na oyɛ han edema won se What you been anti? Afe anopano muno. Abraham from ano efrasye ebo dendeno. Sana juno. Afe edi ano ye ye. Na waba e ujafo dum tibiyemu. Unkai. Oda suwa ye sa ujafo dum no. Ani. Ura. Abraham na owa sase suno. Okase. Mipru nyanko ponche. Ena miko nyanko ponche. Ani wo. Usie. Uusfalwe. Ene soko. Echino. Ohutini po. Bra. Oko Damasko. Sa ujafo dum no. Ebo ne tofom. Unkai. No ye hebri ni. Anka onkaye. Okase. Ewa de. Une wan adikase o rube Elohim une wan ya mita wo o kan se mini yesu amen hallelujah une ne odikan fo ene ochiri fo but said your tia e be kakra na wiase enhu me bio na mo de bo be hu me na kam ho empo mumu jefadum krono a o nyakopon krono a o ya de krono a o de boshe krono a amen o man asam adadi mini o usori ene nkwa mini de na owo ho Dear Owoho, any dear Auburn, Annie, yes, Ura, Annie, Yenajanum, Eddie Mana, I was so, or can say, or yet, Ubiara, Wunaso, Meninia, mene mose e won chechira e shie no mu eno ne mene odaswa ye mene enye na mene mene emprempren kabia emre nyina uno e wa hasa mose akoshia entia so hape e na kristo no abako afi e na tro konkon ka se se mose bu kristo ahohora se ahunyade akese esini mizrem ahunyade kristo ahohora no kristo ene ngosa no logos no ofri nyankopon mu no obafo no tro konkon kan ko biara ene se sa obafo no e ye kristo.
And there he was in the wilderness, and he came on the scene.
Now, no, and I know war as soon as so. Now, O Babiaho, I want to be an SS or Danny Wendy, I will move, and Munyam and Konyan Coupon, what bat and then I want to be a piece of Cronwa or Danny Wendy, I will move. Okay, so I want to obey you one up here. Now, oh, yeah. And a baby did not so much. So, when you want dancing, I pay or by Yachino, to say, oh, yeah, my matano, I pay or fray, or can say, Mossy, I didn't know who's to tell me, because I said, any panel, so Munkum winning. Saddam to no, a proper bonum way, will try a coil. I will, when I come to our Asian uncle, find some Eman, and I will Mossy don't to no, I pay years to buy. Your breast is safe now, or pray most. Pese e tun wa dwun eko oberima tutu obi so na ni din di yaro sankrofo no mu pii e wo wiase ene na oyekukuam gidini na odo yesu pate ne ho asem na ogini die embom na wadi kan e de ne ho akodom eku obi ani ono na ontumi mpue na ompae mu enka ogidi ye na so ontumi ompae mu anka enti odi ne ho akobo wona wonyi ni nanso ogidi pa muni se onipa be du ti bia sa mu a eto da bia onyankopon ma wo hu de otie pa ya mani hunu mu ene ye yi ye nsu pa e kire ye 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 pa enti onu nie na wadi kan akodom wona wonyi ni ena wako etre ni din e wo nwoma mu ene de keka ho na oyo sofo enu nti onu na e din so betumi apae mu aka efise na eye na no aduane krata enti nanso na oda so a e di yesu di da krobi Neba, about your Kumabi, Yare, oh, me, or no, any panona, a chinia be any who said, or no, to say, Anka, or Befro, be a phobi, would be a phobi abide, or a shab of Rano, the Briano, a Cosra, a break a cretino, the whole air ship, any bibia, a Riano, or Bedrusu. Now, our money Hunumu, now as I saw your baby, or no, now, or Nimjo, obey it, after what you said, the Anka, Menyanoa. Be biara owo no afi wanchan amana nwa na jo te de godemo eye eye no te de ono ne no ngwa ebedi nkomo na ebraso se oyebribi na ebraso se bribi akoso na esese oyebribi na medune se onu abarama onu aba sa na etie sese ebro no aso se bribi koso ebro no aso se obeji ade anase wunyi ni sa entity mushia no ebetu obarima ene oba bia eba abofra bia so te de bi na se utra sa hye no na akade aba akope enu ni ate Blau bedroom, who my bro, any attempt on Sir, what trust are a shianoa? One guy, Raman Hunumu, now Nimja obey, na software and our dinner hoy, Rabbi Fuanun, the Ginaneho, the Kuanumu Nippa, a one in chain, one in our or Sher, Nabayoa, Kumano, sir. Oh, if you are following Edna Bontin, I will born in Sa or soon in Sa, a man or Dobia, Minim, or Dasua, Sha, now a yes, and all yet a Juma, a brimming in a. Now yes, I will put a year binti. Tadi, a Tissa, a branch in Mopano, a baby. Break a cretino, between us our furniture tuntum, and worship, or Shana Sopota, the Akituano, and he and Walker, me, my Tissa, or Shono, may cock, because Shano. Oh, me. Opuekoi wasa amani hunu bre no mu no na esese ofa adwene oma na bofra wu anase onimsha eno ene asem no a eda adie na oyo sofro na wakenkan asem no na onimsha eno ayo onyankopon a oda ne hu adi onyankopon a owo kristo mu na opata atwe wiase amane ho na onimsha eno asem no agba pia no esese oyemfomso amane ba ne wuo anase oyɛ de pa emuka bra okɔsa amane hunu no mu A better Sabrino and a Yesu a bye. Now, Okohuno, Okasa, Menobeco, the Obeca Biara, and Okano Sono, would be and would give me that airbag, and the Tuntum, and I want a Hono, why any Pai Muka, Sir Ojinidi, why you know who everyone would add that, and would be a Shano, Sir Oji Yesudi, now Obino de Emrika Airbag. Okay, sir, how would be a, if you said, Baba, one would add that, Unra, would add that, and yet. emfa eni nkwasi asem ebio na oh na kuma ketuo ne pese edi nhammo emom ohwei eno ohunu saa yesu ani no oka se manka manjo ensro sa opese ohunu onyankopon ani mo onyamo a edie eno agbo ohu ma kama chira odada se me ne obeko waka dada se obeba waka dada se obeye yei ena oyel ewo hai amen oka se obesore ewo biaye ho ewo na edi achire yi mu na oye sa enoma yi sede oye ye sede ye kenkan no ana dua atwa mu no na yakasa ho no eno ena oye wa ha no edie ena ehunehuna wo monkai ebra obaye no ena ofre no efri awufuo mu oba biaye ho ena ofre no efri awufuo mu oni friendly penny batimio ebre bi odu ni don etumu na yesu e wo from ho ena oye full gospel businessman and obedidi e wo jericho na awo zakio e wo ho osia no e wo dua bi so e wo kwan no so enti bra oye onhyehye biribi enka ho megimtum wo hunu enti afa bra oba ho no ono onya no na zakio ene no ko oni friendly penny batimio eye ni friendly efri bra na oye abaruma aketoa enti osusu se yesu bepue efri sa epono no na o chen ebre kakra chi no o ti dede pii ana obi a eba ana o ti se osofo no e ka se hey hey wo where wo from epono yeah yeah that is it udania ufo ya wo asie ya ka se a wo aye ma e wo ha tawni messiah no a tawni messiah no a rahane benya sa ufo yi no woni sa o money kro no a e da so ti ase che e wo nyame som ti bia mu e kwan kro no a so wohunu se one messiah no a nyane awufu ono ye wasie ya waya ma wo habra na o bia tiam oba ko tiam denden hosana enka onye odifu ono ofufro nso tiam denden ye se anase ofufro eno sakasaka enie obere ma pani ni fani esusu se o manya no wotu afri hoko na misusu se obepu afa ha wode me etna ba bi boni na ofrasie tiatiam odine se to ya samua oyo nyankopon etese oye enti o yesu wo david ba hu bi mambo osa amani hunu bre no mu ofre afa yesu da oba sha no nso e wo ha na o yeriko ba bi a wo ka se otie no na efri ba bi a yesu wo ene ba bia owo no ebe basafa oha ani adunum enipa bro mpempem ena atwa ne ho ahia anka on tumi enti obarima nisu dabi enso onya atenka ojinai epese meka asam anadi mu baako na afa yesu jinai oh na afa yesu jinai oh enso ebra yesu jinai no na eye den ofre no
the master has come don't be worried disciples.
And how ho Jean for no kind ofrew 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 no fi ni pakuo no mu oya de kro no a bi sesei awuram
uhu the master has come
and number now ofrew na ofrew no fi ani fremu aba han mu efu esumu aba kania mu ofrew no twamu afi owuo mu aba nkwa mu wura no aba ofrew bra ofrew no no same de na di hunu ema ba kito ano ano owo mu jetuo no ebre bi e wo bepo no so na wa sere sika nyina e wo du yofo nche no achinye ni ho na waton won na waton afuo no ode si awo wa wa sere obetumi dia wa du yofo wo mu dia anya de papa bia ma no okoso ara hunu amane da mu jetuo no entwa da na ekoso a wura mu ekwa chiri na ku bi ebra oti ho ewi ne ade e wo bepo no so ba bia oti no ohwe bonwa no mu e no ohunu kudu obi se eba bia frase tu ndika o sha na nka odi fo no na wate ne ho asem didie e na ma asem chie so na eba afi o ka se mercy from na mako mako hwe no ebra onanti ko from ho na odi kan hunu nyankopo asem a ade adi wo honan mu no na bibi e wo ne ka sha mu ene ne tebia na ohunu se eye onua ani owura oh kwan bisu santa metumi atwena dwena ba me so a santa metumi ade me nsa kan no e wo kwan bisu a na obowura ni pakuo no mu ana ode ne nsa kan na taade ano be mun kai enya ne nsa tena ana onya mu atenka da bi owura efisa fristifo ataade aye yu na ono petro kan se obi a pempemu kan se nanso ye aye sononko me hunu se maye mre yesu aba ni sika asa bibia asa na sa e don tum no mu a moja no entwa no na abiafo no entume ma no entwa no ana yesu bae na je no ye ye ofre no ɔsuhwɛɛ ne ho ahyiae kɔsii sɛ ohunu no na ɔkaa sɛ na wowɔ mogyatuo ɛnso dae ɔte sɛ deɛ ɔteɛ nnoro a ɛnɛ ne daapem ɔwura no aba na ɔfrɛ wo waba ɛna ɔfrɛ no san ne baa apɔmudini mu ɔbaa ketewa no anaa ɔwɔ abura no ho no yɛkasa faa ne ho ɛno anadwo no ebi a ɛbɛyɛ sɛ ne kunu a ɔtɔ so enum agyae no ɛna wafa deɛ ɔtɔ so nsia saa anadwo no na ɔno ɔwɔ adwene ntanta ɛfa ne ho suban deɛ no ɔni bi na ɔpɛ sɛ ɔyɛ awura paa no ɔno akyinnye ne ho na ɔkenka akyerɛ kronkron no na ɔrekɔ hɔ ɔrekɔ ɛbɛyɛ nɔndu baako wantumi ama ntɛm anɔpa ɛberɛ a ma ahokyerefoɔ no ɛba na wɔsoa wɔn nsuo ɛwɔ wɔn tiri so ne ahina no na wɔde ɛsiane fam ɛno nti wantumi ama ɔne wɔn ammom wɔn saa da no na wɔwɔ nnipa mu nyiyimu apapafoɔ ne abɔnefoɔ no na wɔnka mmom wɔn a wɔn suban nyɛ no twe wɔn baabi nti wɔntumi ne wɔn aka no amma wɔn remma no kwan ma no mma nti akyire yi a obiara nya ne nsuo na wɔkɔ no ɔbɛfa ne deɛ afei ɔde saa ahina no si ne tiri so ba hɔ akyinnye ne ho sɛ ɔrekɔ no na ɔregyine afei ɔbarima no a meware no no anaasɛ menyaa no ada no anadwo no ɛma adwene mu yɛ me na ɛwɔ ne ho ɔyɛ barima ɔyɛ biribi a ɛsere mennim biribiaa fa ne ho menni akwanya ɔyi me afirikuo no mu na mentumi nkɔ saa asɔre ahodoɔ no mu wɔn wodeɛ hwɛ wɔn menim deɛ mɛyɛ mewɔ amanehunu mu na mekenka kyerɛ kronkron no nokorɛ ni dabi saa odiyifoɔ no ɛbɛba beaeɛ hɔ afei menim sɛ wɔgye tom sɛ biribiaa ɛnni hɔ saa na yei ɛte saa ebia mfirinhyia ɔha akyi anaa mfirinhyia apem akyi yɛhwɛ no kwan ɛbɛyɛ mfirinhyia apem ni ɛna ɛnsi mpo da enti yɛnhwɛ no kwan seesei biribiara te saa o dabi yɛwɔ asɔre pii ne nnoɔma yɛnhia biribiara te saa seesei enti na afei ɔkɔ hɔ a wɔdwene mu ne sɛ wodwene ne ho a saa berɛ no ɛna ɔyi ne ho adi akyerɛ wɔ te sɛ deɛ yɛhunu no da no anadwo no ɛberɛ anaa wɔnam wɔn kwan so ɛkɔ emaus ɛberɛ a ɔredwene saa nnoɔma no ho no ɔte sɛ ɔbarima bi kaa sɛ ma me nsuo me nnom ɛdeɛ nso ne no wɔ ne dɔn tum no mu no ɛberɛ a no suban asɛe no ebia awuraa ketewa fɛɛfɛ bi ɔdane no asi abɔnten so ɛrebɔ saa bra no ɛtɔ da bi a na ɛnyɛ abaayewa ketewa no mfomsoɔ ɛnyɛ ɛyɛ nawofoɔ mfomsoɔ sɛ wɔma no kwan ma opue saa aa ɔno ɛna ɔwɔ hɔ no ebia ne nyi a apompono no nyinaa sensɛn ne ho wafɔn ɔkɔ wabrɛ ɛna obiara ani hwee a ɔde no ɛreyɛ abɔfra no nya ebia nsɛm pii ɛfa ne ho sɛ ɛtie biara menim adeɛ baako wakenka kyerɛ kronkron no ɛna ɔgye kyerɛ kronkron no di ɛna abaketewa bi ɛda n'akoma mu ɛka sɛ ɛbɛsi a mehunu na wɔayi no ato hɔ ama saa hwɛ saa yuda panin no ɔgyina hɔ ɛna ɔreyɛ te sɛ deɛ ɔyɛeɛ na n'akoma mu aseɛ hɔ ɛyɛ tum na hann no ɛhyerɛn ɛwɔ ha ɛwɔ ne nnwuma mu nanso wɔ n'akoma mu na ɔnyino nni na ɔno na ɔwɔ ha yi hwɛ ɛhann no antumi ankɔ aseɛ hɔ nanso ɔno na ɔwɔ ha yi ɔgyidi ɔgyee no diiɛ nanso na ɛsum aduru n'abrabɔ ɛberɛ a hann no tɔɔ so no ɛyi esum no firi hɔ nanso ɛberɛ a hann no tɔɔ soro ha no ɛmaa ne nyinaa ɛyɛ esum ɛno ne nsonsonoeɛ no sɛ wɔwɔ no ma saa botaeɛ no ɔno ɔkaa sɛ ɛberɛ a ɔbisa no sɛ ɛkunu no nsɛn ɛna ɔwɔ no ɛdeɛ na ɛsiiɛ ɔfiri mu a ne ho sanee no ra adwendwene mu ɔkaa sɛ owura megye di sɛ woyɛ ɔdiyifoɔ menim sɛ sɛ mesaia no ba a ɔno na ɔbɛyɛ saa ɛnnoɔma yi afei ɔfrɛɛ no afei ɔfrɛɛ no menem ɔno deɛ ɔne wo rekasa no ɔnam onyankopɔn asɛm no so ɛhunu no ɔfrɛɛ no firi ne bɔne mu ɛkɔɔ nkwa mu na ne din ɛwɔ twerɛ kronkron no mu na ɔwɔ nkwa a ɛmporɔ da ɛnnɛ ɔbɛtumi afrɛ wo wɔ saa kwan korɔ no ara so ɛfiri sɛ ɔte sɛ deɛ ɔteɛ nnoro a ɛnnɛ ɛne daa ɔno aane na ne suban asɛe nanso na ɔda so a nim sɛ ɔwɔ saa ɛhunumu no na ɔnim sɛ ɛsɛ sɛ ɔno ɛyɛ mesaia no afei ɛbrɛ a yesu kaa sɛ mene ɔno mene ɔno ɛhunu sɛ ɔno ne no berɛ bi na asuafoɔ no apue wɔ kodoɔ mu na anidasoɔ nyinaa sa na ahum na wɔapue a yesu ɛnka wɔn ho na ahum no ayɛ te sɛdeɛ na ɛteɛ ewo Lazaro efi eni da so nyina sa ena ensuo abetai kodo da da kiso no mu ena wo tiatia mu ena wo su ena ebia wo bom paye ena wo ko ena anyinam etete ena ensuo ayakodo no ma franka dia no to form ataburum ena abubu ena wo krekura wo ho mu esu. I was I done to Numuno after years in Antibag. Then so now I had to say soon to my own. Now was thrown at his home home. Now what did throw at him and know any year how and that? Yes, you back our bra who don't are you to Numu. Now who's thrown? Who named you or yet? Now we named you or yet? What can I say? Oh, I have some. Now what's that him? I feel a flower one can say, Monsro. Me. Well, don't you know? And yes, you buy one more. And only quiet of a so and a bia or buy what don't you know? I say yes, you buy and over done you and all by one thing. Petro can say, I am my friend, so Emra, yes, you can say, bra.
You know what, friends?
When in Bribe, Menam for Nom, I didn't check about my father won't die, dear Chino. I say, and young one, say, as a phono, a rasa is soon blessing with you.
I'm going to say something here.
Rebecca Bribe, Ewaha, and Yanchre, Michel, come.
You know what's happening?
When him the ABC, it be drew by Bia and Chet, Munsha Master Monson, sir, a sort of Kununina, Ebbet, dumb insurance story in Cabo Mukuno. So why not? The Kuno ain't in our chief. And Munchi, Obetia, Bia and to me and Cossa, a sorrow, and I say, a sorry Bia, this a war, I shall be free, what sorrow, won't to me in talk, and I say, won't talk, one who, a better said the night here, Sarah and a baby, a dryer, at the Ma Abuano. Now, as a phono, who knows idea, and who move for no, now more Pentecostal for no, Tetia Biara. Muruhunu, one free, I say, a yachting canoe. Ramo Asa for a hot donor, Pentecost, Foku, a hot donor, Mudono, Nancy, Mabubo, Mudin, then so, Munim says, you say, worry, or bedom, one in Anya, a dance here, set Oye. I say, Moya, sir, a den and a necessary Moya. Now, as I say, Mujam on Chetra, a fire on Kunkumu, a subono, as I say, Mujam on Chetra, a future of Kunkumu. Na asa pomano enyinamu emmasa wona wo ya Christopher pa wagu won foforo no ebewu adikan wona masem no so abo won koko wonim se sa ade no eba ani owura na enya wanwa na wo sa don tumu yimu pe ena afi Yesu beba no afrelen obeka se ema ehu mamu eyami da sora kamu ho wo ha se meda masem adi se de no otie no sara ena otie sese. Okay, I said, obey, sir. Oh, man, who ran one back? Our friend, I report P in all her, a genuine new home, our Titiha. Now, do you probably, I can't tell, sir, in New York, and that's so be any hope, and mau, Ebia, oh, a don't tum no more. Then so Kai, who ran on Abba, and our fro, and Debbie, who ran a baba, our Freddy, Biara, Watson, or a Jamano, and Kwangoman. Sir, would you hear any one? I know what I was saying. If you say, oh, but I'm afraid. One hour, what I come, no more, a better than it with Freddy Abba and Kamu. Right over by, no other flow, a bra or a friend, and they. Ya no, let's see your home, a massa Adam, and only my footwear, the dear Mawo. Sabre Boscheno, or Shabosa, or Bewaha, and no ma, or yea, no baby, not a view, Uranaba, or Pro, my ancient intrusive, who obey Crata Fence Nebu, our Hanenso, sent to me and caught a no sufficiency. My ancient intrusive, Shabosa, my mamma, if you hunt them, now a boy and nine, I would do Mubacon, Edada.
Heavenly Father, Ostraja,
oh, we're ready. My NCBO, I know many now, I'm a canoe. Yes, we are back and off row. And then, oh, yes, say, oh, back.
He calls.
Oh, Fred. My NCBO, a radi. My home, Concord, Emra, and he pray in Taman, a G.
The Lord,
radi, yes, no, I want to be a young home.
Let him
come, run a G. Now, only in a weddy. Now, on any weddy. Just any panel. Send your GD here. Yes, so.
We believe also, Lord. There's many here, maybe it's never happened.
Ibrahim, so Noah, ha, Abia, Onyasa, Akonya, Ibida. The bomb fire, sir. Obeye, Ama, Wombio, and Aji. If you say, Ibisa, Edimo, and Coupon, any more, Yam, or Yesu, Demo. Amen.
That's right, sister. Let's go ahead with that. That's fine.
I know you're no cre, Onyaba. And so, Kosuara, yes, sir. I know ye. Kosua, oh, Dipa, Obia.
Do you believe he has come?
Mujidi se waba. Waba. Oba fwa e frese oba. afei se wo beji adi nko ade a se wo beji nyankopon asem adi a nyankopon beye afei re ni nibre se me frem bible santen no e wo soro ha e be frem wa anaji abontene ho de ye urade pe a wu a no aba wa ba se o be hye na asem ma e wo na adi a chire yi mu ade na o tie kane no o ti saa ene that you are done and I say, oh, didn't want to answer can you know? It's a sign if you saw that's why you're young couple on asset. What is that? And young couple has some lawyer, I didn't tell you for a command to see it. Oh, yeah, no canino, a choir, or yeah, no bribia, or that's why I said you're here. Tell obey a sassy say, ah, obey you ready, Bama, I didn't ready. Monk or for no, or I want to know, Mamma Shakane, say, will be ever ha, minimno, Tibia or ha, I minimno, more hanging, I was through her, ah, moonim me, Mamma Monsasso, when him say, minim be a rafa or home, now we are, Mamonsasso, which is too set, will be a ninging eye, I fee, would jiddy, would therefore come in our jiddy. And yet, in here, near Gidi, the Yankopondi. Will be some say, Mobey Dean, Ah, Martinassi, Ma Monsha, Monsia, say, Pamacho, Monyasa, Wong, oh, yeah, or crap, the Pedia, any home, our home, Hong Kong, Kono, a year, oh, for pa. Good was saying, and what kind of friendship, the Abbess Nico, tell Hong Kong, Kono, a Brammy Baha, Nami Catra, more, tell the Sonipa, and no answer. Catcher, me say, San Mono Baba, Afi, Acoso, Okai, Okai, sir, and so can I say, Robert Timiama, Nipano, Adiwedia, Okai, sir, San Nano, Finchepi, Abessinaco, Sesamujidi, no Beremabi, Giddy Sena, a former, I will share mobile for no assay, now what happened, now Hong Kong, now Michelin, a brana make a sermon, now you boo for. Now our puma is in the motorum. And Ram is here. Tell me, Freno, Titan, about Berryman Ho, Tunsum, and the Miamani, a sherno, a sorry, and will peer, or baby bueni, a big biara, share, a nunti, or no, baby, and Cobania, or a sour hopper, set anchor, or no, well, and so, or no, we named the intra. Mrs. Susa, Utia or Tam Forno. And so, over to me, I did not. Now, what's the Sasun Sumano? The San Normano, I want to be a hoodoom, said your what's here. Nasha won't say your way. Oh, there. I think, bring to me inside, dear. When you power back and show, sir, over to me, I saw your dear. I am from four. I saw your dear dad. And so, I say, who knew Jesus Christo? An impa. I feel to no matter him, sir. You're betting your home, you now. Obey your also shah. You say, oh, yeah, some are dead. You went to me in this, sir. Indiana G. There is genuine G. No credit, as I say, yeah.
He has come. He's come. He's come in the form of the Holy Ghost. That's who he is.
Waba. Waba. Waba, our home, Concorde, Biamu. And only dear, oh, yeah. I feel, oh, dear, Bombay. Oh, I was through her. The menu will be a dinner, I will maintain happy. Oh no, or bomb pie, mum, probably a bomb pie, our dino mobile beer, what the action. Going to mean cassette, can't with my brother, Branham. Tabby, you are. Bring to me, yes, sir. Bring to me, Mosso, so bring to me a summer diet. Well, bring to me a so diet. Whoop, when you come up to me, I'm a wasso diet. I found me home. What is Eddy? And so, one cassa, bring to me yet. Untumin kase unabema branam mebe son daye afa wo sese dabi untumin yesa ena enso mintumin hunu aniso ade ye odedaye ema wo no ono na sese oye ta kwan kro no a ena aniso ade hunu etie hunu berema bia ote hape wo santin ye wiye wo sasambro odina koma nyina beje adia kopo obesa no sasambro ya de no udidi se obeye owura je ote ono magic oni berema no ote santin no wiye wo beje adi nyina aye. The lady said, "Ewa, what kind of son? Ono nso was a sabron so. Would you say Yankopon besa oya die? Ewa, we assign banachi. Ase nipa no ntie asem no. Mo beti, ni nyina aye. Sa meli ko ni ewa ketu ano a, oti ne nchan no nso e. Epon ya die e ha no. Would you say Yankopon besa oya funo no? Ewa, wanya. Ewa me hunu sa ha no se e ko form. Na e kire se asi ani, ene no, e kan no. No ene wo ho no. Ori twa ne ho ehia eno no ye ye uhunu obetimi ehunu gidi a hwe no ma bebre na wantumi anye esane anye anye nti a rabbit ha bom paye e hape ehu abono etese oye when you cook cram ya dear, and you cry me nimwo, Nansu, when you uncle point him.
You believe it,
you say, your uncle point me to me, I can't tell me after cook cram you home, and I said, before fro, tell me, we bring a album pie or ha, or whom, a dear may come on, won't she?
Yes,
Annie,
you're not from here.
Won't free her.
This is not your
fee.
You're from a place called
Orfreho, Porterville, California. No credit.
You believe God can heal
you. You say you're going to be to me. I can't. The way you actually me.
When him.
Within the. Ura ire. Wintam. No credit. Afi jidi. Na kukura. No be free also. You be to me a jie dia. Nina ni dio. Nya nko pon kase ye. You be to me a jie dia.
You believe that.
Ura mpa wakuma nina enye ni.
Somebody in this section in here.
Ubi wa sabi ye yu ha. Ura mtu me enye ni. Ura nwa ba. Nwa freo. Or throw a few woman about Quemu, a few a dear mu about Pomodimo.
Here's a man sitting right back here.
A better may be no tear to hay, but sinny trashy, a bomb pie, a mom pie, no, a mound one hopper, or boy after a beautiful from a
year
a bayoa, a yanny baba.
You did,
or rat. One night and a how, who could to jay and a how, and no crap.
That's right.
So, yes, no need to weep. No, no, our two in China.
Your daughter,
Baba, no, how I are Sabia.
Two Burkers case.
And your own one.
You believe.
And then someone what?
The master has
come. Who did
he?
You run one back. Our friend. Obey Jedi. Send the papa.
You.
Obey ye.
My
name's Lano and Adri. And now, my Emre.
Here's a little boy. Little brown faced boy.
I better mark it to a bini. I better mark it to an enim coco. When I'm Yadi B and I air Hano and in Teshiwa, Mexico near Berima Kituabi, Mexico near Berima or Tihono, Umfriha, Ufri San Jose, Ujidi, Baberima, Ribi Fufro,
your father,
no papa and a Waha,
your
software, and we are no correct. Ujidi so Yanko Pombe to me at Audia Chemi, Bama, where dear the Casipa, within the Rubin, after Jidi.
The master has come.
Run,
and he calls for you.
Oh, frau.
Oh,
what the bonny
any? Oh, sick person.
Oh, Nipa, what yari? Oh, no, run, no, so what done in where the old Nipa moo? Oh, I did it for on them. Passa of a friend in ma, I did it for about Pomodimu. Passa of a friend at the bonny any about in such room. Oh, she's on for a sorry ba. Run, what ba? Oh, frau. What did he? Would you say, Obey now? I didn't hear the essay say, the way ya, my one Sasso can say, the giddy, Eddie, and Yama Dinia, dear. I face original nine so, Najitun, Ramwaba, and all fro, dear William Biara, I didn't hear the Biara, Owano, Ramwaba, and all fro, but he said, your tear, and rap, and the dab. I'll back it to Anna, Echo Cronum, and what can I say? Oh, Rama Shaw, but Rimabia, what can they have me at Tremmy? Why, Uncle Cronum, with your bra, Abashano, why, into Ranwa, oh,
raise up your hand.
Mamma, Sasuna Munino, I am, I'm on cassette, a radi, yes, we are the Bonnieni, but Chami, we are three sound for, but Miss Anamachi, a radi, Yahom, Cronum, Sammy Mat, the Yare, Sammy Adia, the Obuani. I'm your own Tommy, who ran up back. Oh, Fro. Mamma and Sasu say, I'm in you, I am. Amen.
Give us a
little. Momaya and Yom Kituabi or ha. Be you know, I am. Be you know, I am. Win him. Be you know, I am. Win him, I know. Win him. Would you be?
I will pray.
Be you know,
I
am.
I will pray.
Be you know, I am. Oh, when you're a German, I will come no more at the Bonnier for 1 year. Munchan and Yunyam, Muni Penina,
for his blood has washed.
If you send him, Mujan, I will rent to Kaibia. Mundano, I say, Munno, tell me about you and your man, Brown, oh, hey, or your home morning, I'm there, you move. When you walk home, when you get home, when you are young to Emmanuel, when you are coming, may you know, I
am.
Mamma and Sasso, a grammar, yeah. If you mean, I am. When you know, I am.
Oh, praise the Lamb.
Oh, when you are a German, I will come no more. de bɔne yɛfoɔ no ayɛ. Oh, mo nhyɛ no anionyam mo nnipa nyinaa, ɛfiri sɛ ne mogya ahohoro nkekaeɛ biara. Oh, awura, wo a woti bubu ani akɔnya mu na nka wobɛgye adi kakra wɔ baabi a wowɔ no a me ɔma yɛnto prako bio na ɛkyɛn biribi meyi nayɛ meyi nayɛ. Oh, monyɛ agyama no a okum no ma adebɔneyɛfoɔ no ayɛ. Monhyɛ no anuonyam nnipa nyinaa. Ɛfiri sɛ ne mogya ahohoro nkekaeɛ biara. Afei berɛ a yɛreto dwom no bio no, da ne wo ho sɛ obi nsa berɛ a yɛreto dwom no, to dwom no ɛyi nayɛ. Monkɔ so afei yɛn nyinaa. Meyi nayɛ. Meyi nayɛ. Monyɛ adwama a wɔkum no ma a adebɔneyɛfoɔ no ayɛ. Monhyɛ no anuonyam mo nnipa nyinaa. Ɛfiri sɛ ne mogya no ahohoro nkekaeɛ biara. Oh, madamfo debɔneyɛni, wonante ma soro asese rasoro ana mo yi no ayɛ. Mo nnipa nyinaa no ɛnyinaa mopɛ sɛ mopae mu ɛfa no sɛ adenkwa ɛwɔ n'anim pra mu berɛ a ateneneefoɔ ɛresɔre wɔ honhom mu no. Woremmɛgyina ha sɛ mepɛ sɛ megye adanseɛ anadwiri, mepɛ sɛ meyi nayɛ, mepɛ sɛ meba m'ani nhu ɛwɔ ne ho, mepɛ sɛ wiase hunu sɛ magye no atom sɛ magye nkwa ɛwɔ ha yi a ɛberɛ a ɔwɔ ha yi bra ɛberɛ a yɛto dwom no. Meyi nayɛ. Woremma meyi nayɛ. Oh, monyɛ adwama no a wɔkum no ma adebɔneyɛfoɔ no ayɛ. Oh, monhyɛ no anuonyam mo nnipa nyinaa. Ɛfiri sɛ ne mogya no ahohoro nkekaeɛ biara. Oh, ɛne no awura, mommra ntɛm, wan bio ɛna ɔbɛba ɛwɔ Kristo ani mpa mu. Bra soro ha, onua ba agyina ha. Obi foforɔ a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wo agye nkwa seseyɛ a w'ani nwuo, ɔka sɛ ɛme ho yɛ wo aniwu ɛwɔ nnipa anim a wo ho bɛyɛ me aniwu ɛwɔ m'agya ɛne abɔfoɔ kronkron no anim. Sɛ ne ho nyɛ wo aniwu seesei na wopɛ no sɛ wagye nkwa a ɛberɛ a wɔwɔ ha yi a woahu no ewie pɛyɛ asɛm no a ɛda no adi braberɛ a ahotefoɔ no ɛresɔre seesei. Woremma soro ha. Nyankopɔn nhyira wo owura, ɔba panin bi ɛne wɔɔba no ɔba ɛnyini mu paa. Woremma seesei. Mɛyɛ monto dwom seesei. Mɛyi ayɛ. Ɛyɛ nokorɛ, mmeranteɛ, mommra ha, monyi ayɛ. Nyankopɔn nhyira wo awura, ɛno ne kwan a ɛsɛ sɛ woyɛ. Nyankopɔn nhyira wo mmeranteɛ. Wakum ama adebɔneyɛfoɔ. Monhyɛ no anuonyam mo nnipa nyinaa. Ɛfiri sɛ ne mogya ahohoro nkekaeɛ biara. Ɛberɛ a asɔfoɔ ɛkɔ nnipa yi hɔ seesei ɛno, obi foforɔ nso ɛmma ɔkyinsamfoɔ wobɛba aka sɛ m'ani awu ɛwɔ me bra ho. Ɔno nie wogyidi sɛ meyɛ Onyankopɔn ako a woma mo nsa so adɛn Yesu Kristo ɛwɔ yɛn ntɛm. Woremma monhyɛ no animuonyam. Woremma monhyɛ no animuonyam. Nkurɔfoɔ, ɛfiri sɛ ne mogya ahohoro. Marta, woba anaasɛ wo ne Maria abɛtena fie, wobɛtena ekuo bi mu na woaka sɛ oo, masɔre anyini nni saa berɛ a wada Kristo adi. Wotena akyire na woaka sɛ anaasɛ worepue aba ɛyɛ bɛka kyerɛ wo ɛberɛ a me daabi ɛnɛ ɛdɔn no nie owuo sensɛn wo so ɛte sɛ yɛ arobabaa no. Bra sɛ sei otiri sanfo brase sei ode boniye ni brase sei don ni e ruwa no aba na ofrew ofrew ukase eyeden na mihunu ode mi ni na eye ajuma ode mi ni eka yade bia amane ene nooma munu se ofrew boni nso omra brase sei e bia yei e be ya kwanya e bia kira ubenya Prekubio, bebre kan wo ha sese wo ba enamfo no me pese me ma wo ye basa se me fro wo pretty say san ye to da bia e bia wo be ye sa fa si fo no ejiri se wanya nkwa de nanso na wo ni wo gina de kro no a process say ya she ye enye emfa kwanya no afa ne afa se ejiri ye tutu abi e wo adwene mu a emfa ni agro process say ya bre no ni te say e bra asutre no abue bra ho mponpon no e wa ha owura no aba sa akinye keto anu eye die obo modin aka kirewo uri die akinye ifri ho fra sese owura no aba na ofro enu kure odie bra oso abra meyi na ye uri ma e meyi no aye munye adwama anu a okum no ma adebonu efo no aye Munshano and Munyam Muni Penina If you send Mojano, I will run Kikaibia. A big brad upon your phone, airbag, Abefanui, Uma, any panu, any naya, a prayer to them say, Uma Monsasso, want to do any naya, say, Yenina and come home. Meyi na ye Munye dama no a okum no ma de bonye fo no aye Meyi no aye Muni pa mo wa mo ma pa ye mo mi sa no se on fa nche mo enu ne de obeye owa no aba ofro de kon enshira mo